These are Bucky's music production.
Nasi ulikosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na jueli diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Ye nasi ulikosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na jueli diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Ye basi pale Instagram be. Bena penda sani zoma Pale Instagram be. Bena penda sani zoma Yani pale Instagram be, bena benda sani zoma. Yani pale Instagram be, bena benda sani zoma.
Namukia niko Insta, supa na kusuka nuna dinda. Ringa vile diva na tatisha, twita pana dani ndalalisha. Chuma, ona uyu, ako dance floor amebeba. Ona uyu, ako japa na mavela. Ona uyu, yunginyo na wakemba. Mshike kiuno kwanza, twende dada blanda.
Nasi ulikosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na jueli diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Ye nasi ulikosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na jueli diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Ye basi pale Instagram be. Bena penda sani zoma. Pale Instagram be. Bena penda sani zoma. Yani pale Instagram be. Bena penda sani zoma. Yani pale Instagram be. Bena penda sani zoma.
Napenda zoma. Unanilenga na umevai luku tu. Nadai wife geja na zuku tu. Na kudiemu alai unadai nuku tu. Ukipita nkawe wacha juju. Boy child ashara usha dudu ju. Sponsor ashara usha jodudu ju. Na kudiemu alai unadai nuku tu.
Kemba tuto akufiti shikisha njugu na njiti. Shh shh cheki bro washa shasha adi moro. Shh shh bila teacher kuna shule kuja daro. Nyanya shh puff puff. Shh shh orosho piga shodol kuna giza. Shh shh ziki nice tuji nice uweki story. Shh shh kata maji pia shada legalize. Pali insta double tap tepo kembe tap tap.
Nasi ulikosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na jueli diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Ye nasi ulikosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na jueli diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Ye basi pale Instagram be. Bena penda sani zoma. Pale Instagram be. Bena penda sani zoma. Yani pale Instagram be. Bena penda sani zoma. Yani pale Instagram be. Bena penda sani zoma.